Ngokuka-Luka 15, kwasekusondela kuye bonke abathelisi nezoni kumuzwa. AbaFarisi nababhali basebekhonona bethi, "Lo muntu wamukela izoni adle nazo." Wayesebalandisa lo mfanekiso ethi, "Ngumuphi umuntu kini onezimvu eziyikhulu alahlekele ngenye kuzo, angazishiyi ezingamashumi ayisishiyagalolunye isishiyagalolunye ehlane aye kwelahlekileyo aze ayithole na?" Athi eseyitholile ayetshathe ethokoza. Esefike ekhaya amema abahlobo nabakhelwane athi kubo, "Thokozani nami ngokuba ngiyitholile imvu yami ebilahlekile." Ngithi kini, kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abangasweli ukuphenduka. Noma ngumuphi wesifazane othene izinhlamvu zesiliva eziyishumi, uma elahlekelwe luhlamvu lwabalunye, angokhele isibane ashanele indlu, afunisise aze aluthole. Athi ukuba luthole abize abahlobo nabakhelwane athi, "Thokozani nami ngokuba ngilutholile uhlamvu lwami obelulahlekele." Ngithi kini, kanjalo kukhona ukuthokoza phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu ngesoni sisinye esiphendukayo. Wayesethi, umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yayo yayisithi kuyise, "Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami." Wahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude, yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe, yaqala ukuswela. Yayisiya kukhonza komuye umuntu walelozwe, yena wayithuma emadlelweni akhe kuba yaluse izingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa izingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Kuthe kusekusile kuyo yathi, "Bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha. Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi kuye, 'Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho.'" Yayisisuka yafika kuyise, kepha kuthe isekude, uyise wayibona, waba nesihe, wagijima wayisingatha entanyeni, wayanga. Indodana yayisithi kuye, "Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho." Kepha uyise wathi ezincekwini zakhe, "Sheshani khiphe ingubo enhle kunazo zonke, niyembathise, nifake indandatho esandleni sayo nezicathulo ezinyaweni. Nilethe ithole elikhuluphalisiweyo, nilihlabe, sidle, sijabule. Ngokuba le ndodana yami ibifile yabuya yaphila, ibilahlekile seyatholakala," base beqala ukujabula. Kepha indodana yakhe enkulu yayisensimini, yathi siza isondela endlini yezwa ukuhlabelela nokusina. Yabiza omunye wabafana yabuza ukuthi, "Kwenze njani lokho?" Wathi kuyo, "Kufika umfowenu, uyihlo wahlaba ithole elikhuluphalisiweyo ngokuba ubuye wamthola ephilile." Kepha yathukuthela, kayivumanga ukungena, uyise wayesephuma wayincenga. Kodwa yaphendula yathi kuyise, "Bheka iminyaka engingaka ngikukhonzile, angizange ngeqe umyalo wakho, kepha mina uzange ungiphe nazinyana lembuzi ukuba ngijabule nabahlobo bami. Kodwa kuthe ukuba ifike le ndodana yakho eqede imfuyo yakho nezifebe, wayihlabisa ithole elikhuluphalisiweyo. Wayesethi kuyo, 'Mntanami, wena uhlala nami njalo, konke kwami kungokwakho. Kepha simele ukujabule sithokoze ngokuba umfowenu lo owayefile wabuye waphila, wayelahlekile sewatholakala.'"